Alafu once nimeingia hapo hivyo kwenda kufika chuo nimepata saa iko Memorial Weekend.
Nani alikuwa anakupick from airport?
Sasa hapo ndo maisha inaendelea kubadilika. Kuna anko yangu alikuwa anafaa kunichukua. Sijawahi muona mpaka wa leo. I've never met the guy. Yaani nilikuwa nimepangiwa hapa hivi na anko yangu ule saa brother yake amemwambia, "Eh, utaenda upate huyu atakuchukua, utakaa na yeye, utafute work permit, alafu after 3 months utafanya hivi na hivi na hivi." None of that shit ever happened.
Relationship na Buddha, ushauri za Buddha ni nini lili happen na kama watu kujitoa?
Kuna vitu zingine yenyewe tu roho safi atukuiongea in that type of detail. But he used to come. Nini, once in a while alikuwa anakamingia na anatembelea familia na unjua nini, ana shughuli zake Nairobi alafu anajichuja.
Hakuwa na wak Nairobi?
Hakuwa na hii, alikuwa LD. Saa ile tu anakujanga, anaenda. But relationship yangu na mzae haikukuja kukua solid until nitoke majuu. Before that ilikuwa ule ni mzae wako. Unajua, but haikuwa solid, haikuwa kitu naweza sema nikani kitu ilikuwa imekoma. But haikuwa mbaya but haikuwa anything. Haikuwa indifferent.
A joke fulani ya kuna huko media inaitwa Corey Holcomb. Namjua.
Maana hata aje yoko.
Aje.
Kwa ule pika wale.
Hiyo kwa gafani sana. Na TV le, yeye anako na watu wake.
Yeah.
Pick up my son.
Alafu hivi,
I'll be here next week to pick him again.
You
can have drop up.
Afiki wa gafani. Na TV le come. You and I just for the sex from the
baby mama.
Ndio kishamaliza. Na kama na bill. Then nigga, let's dance. I don't know you like that. Alafu na bakia. Ilikuwa fun. Alafu, because reason that I'm thinking that I bring up ni, kuna kitu mwishi na gani ki mention hapa kwa hiko ni, we forget that by the time our parents were raising us, they were still youth.
Yeah.
Walikuwa part of that. Walikuwa kwa hiyo youth bracket. And in the youth bracket, you're still trying to figure out life. So ina manishata parenting, you are, unajua, you're experimenting. You're finding out as you go along. Yeah, as you go along. Oh, okay, okay. So umo? Chuo gani? Ukonesha chuo gani?
Umo tulikuwa Tumaini. Umo nilikuwa Tumaini. Alafu, tukatoka hapo nikaingia Kongoni sasa, nikiwa Raima sasa.
So hapo Kongoni uliingia? Class gani?
Class 3.
Class 3.
Class 3 mpaka nikamaliza class 8.
Mufa ndiyo jina ikiwa interesting. South Sea alafu Kongoni. Mwona gani kazi ya ndani?
I think Kongoni ni antelope.
Either, chuo ya ghetto.
Either ni antelope ama ni deer ama ni gazelle. One of those things in Swahili. Ndiyo itwa Kongoni.
Na ilikuwaje the school itself?
Chuo ni kwa poa.
Hakuna ni violence?
Hakuna kitu watu kupitia. Hakuna kitu watu kupitia. Mi kwanza nilikuwa mbaya. Mimi nilisumbua. Nilifika class 5, after class 5 sasa. Nilikuwa na modemu ya nilikuwa tuwa misike muto. Mali yuko, na alafu alikuwa msawa. Maza alikuwa young, yani alikuwa I think alikuwa katie. Sasa ni ile yani, class 5 sana imefail, ili ya kuwenda class 6, ili huko wako wana kuripitu kiwa mtu hii. Unaza kuripitu kiwa class 6, class 7, kwa whatever. So umode alikuwa meamua, huyu lazima repeatu huyu ni mtukutu, so mii ni mjinga huyu. Yukutu lini affect. Like lini affect vibaya, hata sijui kwa nini likuwa emotional livo ni kiwa mtu hii. So for some reason, nika quit chuo. Kiwa miaka 11, hakuna kitu sikufanyiwa bro. Nilichapwa, nikaitiwa maanti, maanko, mapasta, nikaombewa, yani hakuna kitu sikufanyiwa nirudi shule. But none of it would work, kwa sababu mi akili yangu ilikuwa nisha kama mimi ni mjinga yani sijui, okay, I'm not 100% sure nilikuwa napitia nini. But najua niliacha chuo and then on and off like for like a period of 2 years on and off narudi chuo na ka 1 month naachana nao. Mpaka hata nini wakaboeka.
Hiyo ni coincidence because for 260 episodes, when is the one person is a relate? Mimi nilihepaga chuo, the same thing. Nikiwa like 12. But mimi wanagani juu ya Ojo, after to watch TV ndo natuambia gana, that's trauma.
Mm.
So mwana gani jia, like one of the things that happened is, Buddha kuna time ameshikwa. So ule Buddha amekuwa arrested, mother alikuwa anataka niendage kumcheki. Na yota time Buddha alikuwa ga Kericho. Likuwa ni Kericho prison, I think.
Mm.
So jua, kuna sato instead of niende chuo nienda kucheki Buddha.
Mm.
So unapata hapo Buddha jomsa kiwa jela jomsa naisha afu apart from that unapata Buddha ako jua na disrespectiwa kama mtoi so na kwa hii kuna hile mmoja nindaka kucheki Buddha lafu karao fulani akamuita yeah, kona man kuja uona tutoko na kuja kukuona chikijo Buddha ametoka na kakunguru kake sijui after that how long it took but nikaanza kuhepa chuo so mi pia nilidu the same nilichapwa niliombewa nilitiwa wa mother fulani but Squaggy believer, but the most interesting thing, most interesting coincidence in my life is kuna time nimehepa nikaishia ocha, nikashikwa na malaria ingine mbaya. So vile nishikwa na malaria, nini, grandmother ashaenda katafuta mother flani best yake wakakuja kuniombea. So yu time, hakuwa na kubaya hizi ya kina malaria queen and what, kuzi nikuwa na malaria. Walikuwa na kupati hizo mahabol za
mamuarobaini hizo mahiru.
But sani afkapu. Pinky.
Ah.
Tuyo nikuwa na ikunywa. Hafu nikisha ikunywa wananiombea. Na pia wacha rude sola. Wacha rude sola. after nipone nikuwa takurudi chuo. So I don't know if prayer worked. I think was Musa Maga prayer never works.
Yeah.
So I don't know. That was a good coincidence. So
tukia stick hapo kwa chuo. Nisemeona something interesting. So nini yo kongoni naito heartbeat. Heartbeast. Of course ni Swahili ndio African antelope.
Yeah, okay.
But they have names like Kongoni ama Kama.
Oh, Kama.
Like K-A-K-A-M-E.
Yeah,
yeah.
So, nataka kujua, nini lifanyo ukarudi? Because Miss Juagi, just one day, just wanted to go back.
Funny enough, nilikuwa na beshte yangu fulana ilikuwa itwa Bondo. Bondo alikuwa jokes za ball. Yaani Bondo alikuwa fit. Unajua kuna hiyo time yani watu wao walikuwa wanachukuliwa Kibera, wanachukuliwa wapi, wanapelekwa sijui London, wanapelekwa wapi Europe kucheza cheza ball. So Bondo alikuwa msa alikuwa ametoka Ocha. Alikuwa ametoka Ocha sasa amekuja South Sea kupoa sijui na anko yake. Unajua tu mwenye mtu utolewa Ocha unakuja kupoa na anko sijui nani. Lakini sasa alikuwa anachezanga ball na Nendo mseni alikuwa nakaa naye juu ya kwa chuo either. But at some point ile tu kukaka hivi yani tulikuwa tunaga kulikuwa na basic kutoka Jobless Corner I think na Isa walikuwa na rap juu hiyo kitu so ulikoenda kulikuwa na kakinyozi hapo ni nini mnaenda mnakaa mnabangaiza yani siku mzima unajua sawa sana veveka but nikaka hivi siku moja nikaangalia tu yani nikasema tu yani okay sana na hapa ndio nakuja yani sasa nikikua nikiza niki grow up hii ndio kitu naona hapa ndio nakuja hiyo ndio kilianza kuchange mind yangu pole. I wanted so much more. Sayo hata sijajua nataka kuwa msanii. Sayo sayo ndio unaandika but nothing unaandika nothing. Venye Bondo alipata nini? Bondo akakuja akapata si scholarship but akakuja akapata sayo one of those things za kumpeleka.
Oh, wajua.
Sana baki hapa na nani? Na baki mtaa na nani? Sina beshte yangu yote wengine. Mabeshte yangu wote wakishatoka chuo yani kwanza wananilenga sasa. Hawataki bonga naye juu wewe ulikuwa shule ushachomeka. Maparoa washaambia hata msichezange na huyo unajua. Ai nikakatu hivi nikasema azi haiwezi kwa hivyo. Na nikaamua tu yani one day nikaamua mimi narudi kesho chuo. And the next day nikaamka nikaoga nikavaa na kila kitu mpaka mother aniangalia. Mother kuna time mother alikuwa ashachoka na mimi.
Oh mother alikama give up akasema
mother alijaribu. Mother alifanya her best alijaribu mpaka ikafika mahali akaona hakuna amount of beating. Kufukuzwa nini hakuna kitu inawaka.
Yeah.
Sasa mpaka kuna time mother alikuwa anafika anasema nikirudi nipate umeshapika ugali ama nikirudi nipate umlishafanya hivi na hivi na hivi. Ndio those are some of the things that family nilifanyika kwa like hey mzee Joe pia mimi najiekaje position ya nikaa ni sana nimeamua mimi ndo nataka kwa nyumba tu yani mimi ndo ndako na shughulikia home. Nikasema zii acha tu nirudi. Na kurudi ilikuwa hard kurudi
to the same school.
Same school.
Na so which class now?
Now I'm 2 years behind.
Yeah, so naenda
class 6. But naenda class 6 wa mabeshtangu akiwa class 8. So yani unaweza imagine wasa wa class tu wanaenjoy wanaenjoy yani watu wa class tu wanaambia awe mzae ni aje mzae wasa wa class tu wanakuangalia wewe ni repeater nini alafu the worst part ulikosana nikienda class 7 sasa ku graduate kutoka class 6 na by then nashukuru class 6 nilipata mwalimu mfiti sana Mrs. Githunguri rest in peace alinishughulikia alinishughulikia mpaka kani bring back up to speed mpaka nikakuwa like top 5 kabla nitoke class 6.
Okay.
But kuingia class 7 bila kuendelea na hiyo momentum sasa nikapata sana mwalimu ananichukia. Mr. Ndegu rest in peace pia. Mazali nichukia, yani alikuwa ananichapa bure, yani yani ile tu nika alikuwa anataka kuniforce ni quit. Jua alikuwa anitanga mpaka repeater hata nikiinua mkono nikitaka kujibu swali. Anakata kunia akuchagua anakuambia awe kama mkono chini yora repeater as if ni mwai kwa class 7 before
yeah
so
kuna seka wala mufil ni kafa iko mamode there is a certain
sadness
like if you can't deal with kids cause susa hawigi kitu jo atoi ya watoi wamekuwa on earth for a very short time unajua hivyo like literally like kuna time mupendaga kujoke na mtu yangu jo story mwambie gazile za do you know if I go back 8 years back you don't exist you,
imagine
you know
na bado mimi ni mkubwa bado
we'll take it so for now an adult a fully grown adult kuanza kutreat mtu mdogo
ni kama mtu anafaa kuelewa
wewe mwenyewe ni kama kuna shida fulani
and I it used to bother me so much juzana narudi mtani naambia madhe mazee huyu mtu ananichukia ananichapa bure but madhe pia atakuchoma picha sasa
hivi
tayari mtu yeye amekuwa mtu kutu amefukuzwa shule amehepa nini so pia hataki ku ruffle the waters
kwa nini madha akuona like akuchange chuo
unajua okay I don't think number 1 akukua na do and number 2 madhu waga ni mtu ameokoka damu unajua yani unajua wale cast out demon kabisa madhu sio waga ameokoka hivyo yake ana Mungu atakupigania kila kitu haijalishi mali huko ni mimi Mungu atakupigania so mimi nakuja na zusha home nakuja na mwambia mzee huu mode ananifanyia hivi anifanyia hivi ananiambia ah wewe Mungu atakupigania wewe achana na yeye mtu akikupa mpatie nyingine So mimi nilikuwa ilikuwa inanibo but it also built some kind of resilience ndani yangu and I think I carried it forward even so by the time namaza class 8 ningia high school it's something I held on to
but to get rewind kidogo pia umebonga juu ya beatings mimi kuna beating moja nishaambia gase juu ya podcast nilichapwa na mabro wa madha ndio nilichua na baada iko work only tandikwa na kina
nani akunitandika nilipigwa mpaka na pastor nilipigwa yani nilipigwa
kanyaga shetani
ish mzaya likawa makabonga haikuenda manko zangu mzaya
akikupiga
lazima mzaya kuniwa okay. Mzaya unajua sasa mzaya akikuja ako best behavior juu hajakuwa so haizi kuja kujaribu nini but manko zangu maanti zangu
wasaidia mother
side zote hakuna hakuna mtu nilichapwa nikaongeleshwa nikakalishwa nikapigiwa ma promises ukirudi nitakunywa bike
ukaombea so, pia
zote
yako yangu ile wako
biangu nilikuwa mtu mbaya nilikuwa mtu mbaya hata mimi mwenyewe unyo madhali kwa sababu unyo pia wakisi kuna hii kuroga na roga na mimi so madhali kwa anapendanga kusema yeye unjue ni kama mlirogwa nyinyi ni kama ulirogwa so I don't know maybe kuna vitu zingine mkumbuka nilifanya nikiwa mtu hii na wanda nilikuwa nafikiria nini hata nilitoa wapi guts za kuongelesha madha hivyo ama nini so venye ziliisha angalau we grew up at some point
so class 7 will survive aje so class by class 6 uko top 5 by time normal za class 7
class 7 nilikuwa fit
by the time all the way
through mpaka class 8 like academics ilikuwa fit ya ziko kwamba I was very nilikuwa kawa watu wametoka KCSE juzi KCPE nilikuwa na expect kupita nilikuwa na expect yani ilikuwa rahisi mimi kwangu ilikuwa rahisi kupata na nilikuwa zina 350 something niko like I thought ndapata 400 kwenda juu but academics ilikuwa fit nilikuwa the popular kid nilikuwa piga masama nilikuwa cheza ball nilikuwa cheza baki so nilikuwa like the popular kid by the time nafika class 8 but class 6 class 7 ilikuwa rough kwanza class 7 ilikuwa rough sana but
alafu sasa seko ukaenda seko gani
DJs, Dago, oh, Dago Reti okay. High School.
Nene uchuenyu si meproduce watu je.
Wacha, wacha.
Watu mtuka pala, you can kill list.
Wacha. Kwanzi ya Phil, nini, Phil, naituwa Phil Creator, Phil nini, Phil.
Director
Phil. Phil Director.
Yeah.
Kwanzi ya Director oh, Phil, Waire, KJ.
Au niko najua.
Eh, watu wametoka huko wengi, 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 wengi. Tuliko na shinaga na Upper Hill by the way. Na kina BN tulikuwa tunashindana nao sana 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 kuimba. Kwa sababu kuna mtu alikuwa anagusa hapa hili. Hapa hili ilikuwa walikuwa ligi au si drama ndio tulikuwa tumeivana.
Oh, oh okay. Mm. Okay. So Seko life ilikuwaje?
Seko ilikuwa interesting. Seko ilianza rough kiasi pia form 1 sikuwa najisikia na chuo sana. Alafu jamii ilikuwa nabuliwa juu nilikuwa mbigi. Mind you niko 2 years ahead of everyone. So niko mbigi pia nilikuwa muscular kiasi. So wasa walikuwa napenda kunibully as an example. Si time yetu kulikuwa na monolization proper. So nilimonolizewa fiti kabisa maka nikaokoka. Ngiaiza alikuwa
kwa weekend challenge.
Mbaya. Eh, bunge nipata.
Huko amua kutoa ile nini the kisini huko. Ah,
ujaribu kwanza form 1. Wow, wow, ungechapo ile hakuna. But nilikuwa nimeokoka Seko sana sana, nilikuwa siyo, nilikuwa kwa Yamasa, niliingia hata nini siyo committee kio form 2. So nilikuwa nimeokoka pretty much throughout my whole high school. But kuna kitu moja ilikuwa yani bo sana sana na siyo. Every time kuna entertainment lazima kukuwe na CU meeting. So wataki tuone secular, wataki tuone movie secular, wataki tusikize ngoma. So yani hata steam unajua tuliwaga chuo, steam ki lost. Mnakubaliwa muende kwa madom ama mkaekae. Steam isporudi, tuseme steam ipotee 8. Isporudi by 9 then mnaweza enda enter.
Yeah, oh okay.
Ikirudi mnaweza enda enter mpaka midnight alafu muende. Unaona?
But hiyo ni weekend.
Siku yote.
Yeah, hata weekday.
Hata weekday. Bora costume ime lost. Na sasa si mamodi wanaenda home nini na preps imeisha lakini ikirudi mpaka midnight mko allowed kwenda. Enter.
Oh, okay.
That's nice.
Mtashanga mnaenda kukesha si hiyo siku. Steam ikirudi hivi yani kila mtu anaenda enter. Si impromptu si hiyo meeting. So yani hiyo kitu ilikuwa inanikasia juu mimi mwenyewe tayari. Mimi at that point nishajua mimi nataka kuwa entertainer, nataka kuwa into this scene. So every time kuna time naweza enda ku watch Kenya nataka nashindwa.
Yeah.
Balafu ikifika tukifunga chuo na chakoti yangu wa wokovu hapo. Enda mpaka mtaani na watch movie zote siku watch na watch ngoma zote siku watch. Yani nafanya kila kitu nilikuwa nimekatazwa kufanya.
Yeah, yeah.
By the time narudi chuo ni kurepent. Ni kuambia Mungu pole pole sana. So ilikuwa cycle hivyo. By the time naenda kutoka fourth, nilikuwa sure. 100% sure hakuna njia timi naenda kukati star watch at movie ama nini. Na sikuwa atakuwa hypocrite. So second term form 4 nikaacha see you.
Yeah, na sio zuri alisema
tangu form 1.
So alisema huyo amepotea kabisa.
Ah, kabisa. Watu waliongea na wale wakoongea, but I had to be true to myself at some point. Juni nilikuwa najua. Alafu unajua kuna wagana hiyo wasanii wagana hii kitu, maybe utaniambia kani ukweli wao. Wasanii kwa hii kitu ni kama wana feel ni kama dunia mzima na wa watch all the time. Like you have to maintain a certain level image of image. Una feel ni kama unaangaliwa kila saa. So nilikuwa tayari naanza kufilio hiyo pressure ya kuwa mazee sasa ndatoka hapa kani nimeokoka alafu nikikanyaga mtaani hivi nirudi my ways nini alafu watu waanze kuongeaje. So nikasema kani kutoka cha nitoke mapema watu wajue hivi ndio liko before.
Okay, alafu sasa hiyo ikaendaje? Exams zilienda poa?
Exams zilikuwa fiti. Tulingoka na kabi maina huko. So
sasa kwa sasa unaenda wapi? Unaenda sasa like una sasa vile unaenda sasa ukienda state.
Sasa hapo ndo maisha yangu ikaanza kukua yangu. Versus venye nini juu nilimada chuo hivi. Alafu sasa hiyo bado unajua si hatuja grow up na do. We've had periods of where like mother akufiti kiasi. But atukua sisi sema tinsini ndio tulikuwa na do. So by that time tunaishi koma. Nikiingia form 1 tuliamaka tumeenda koma. So after fourth mother akakama kanikalisha china kaniambia sasa unaona iko hivi mimi siwezi afford fee yako na bro wako mbigi. So bro mbigi saa yako ako uni pia kaniambia itabidi mi naona Mungu alionyesha kitambo utaenda States. We utaenda na wewe hata ndo utafungulia milango kila mtu. Unajua wenye watu wanaongeanga tu hiyo. So mi sikuwa na any plan whatsoever. Hata sikuwa na dream ya kuenda kuishi States. Nilikuwa nataka kwenda kufanya mziki States. Like venye unaweza taka ku blow up kwa global star to perform popote. But sikuwa na any idea tena nataka kwenda kuishi States or anything or more. But sasa after hiyo talk and then unajua unaambia mami mimi sitaki alafu bro wako akole una joke wewe unakata States nini bana. So nikaanza ku warm up to the idea pole pole, nikafanya the process of kuendea visa, kuendea hizo ma TOEFL ma SATs
TOEFL na SAT
nilizidu. Nilikuwa tu nazifanya kwa sababu unaambiwa enda enda ufanye. But by the time naenda saa meeting ya visa lafi kaingiana hata mimi nikakuwa labda okay labda ni god hapa hivi
na so uni gani ndio li kusi by the time naenda visa lazima uko upata uni
ama uko Wichita. Nilikuwa nimepata Wichita State University Kansas huko integrated marketing
Na kulikuwa na extra curricular kuna do ile ilifanya wakani nama ilikuwa tu even without extra curricular
ilikuwa tu okay sijui kana nilieka TPF hapo but TPF ya kwanza nilienda TPF nilienda TPF ya kwanza nikachujwa msee wa tatu
okay
sikukaa Ah but hey hapo ndo nilikuja kujua oh kumbe entertainment ni cutthroat. Nilikuwa nafikiria entertainment ni talent.
Kwanza nione video ya Diamond akiperform kwa ile kwa audition fulani. I came to realize watu toka mbali. Ushaona hiyo video?
Kabisa eh. Naijua ile unaongea.
Akakiwa kama mtu hicho. Watu wako like huyu Diamond.
Na kila mtu wako kwa hiyo audition, hakuna yote ule like say anaimba, ni Diamond tu.
Just the regular stuff.
Oh, so ulienda TPF?
Nenda TPF.
Nani alikwambia vile susa maana nani alikwambia uende kajito mbele kwa siku za Mbogwa?
Ilikuwa siku za Mbogo. Yeah. Mbogo alikuwa mbaya mse. Na nilikuja nikapiga naye job juzi. Lakini maze mi hata sasa hata sikuwa najua. Bado nilikuwa off pitch, bado nilikuwa nilikuwa was a terrible singer. But nilikuwa najua dream yangu. Me something he always told me that me nda blow up mara moja kwa akili yangu. Sita grind kaa kila mtu mwingine. I don't know nilito wapi hiyo kitu. So venye TPF ilifika, first of all sayo nikiwa high school nishaona Coca-Cola Popstars, nishaona kina sana wakifanya nini yao.
Sema.
So tayari nikakuwa like oh this is the thing. Una blow up immediately. So TPF ikifika hivi nikajua this is the sign. This is what I've been waiting for. Kwambia mother nataka kwenda Tusker. Project Fame. Tusker. Kwa pombe. Uende uimbie watu mambo ya pombe. Madhe akakata. Manti zangu akuja akamkalisha akamwambia wewe huwezi kataza mtoto opportunity, acha aende. Akakubali nikaenda. Kuenda mimi nimeenda kuimba. Ndio sasa nikajionea industry na kuangaje. Nikajionea watu sale ni competition. Unaweza danganywa. Mtu anaweza kudanganya na mtu anaweza kukusaidia. Mtu anaweza jifanya na kusaidia na kusaidii.
So it was a good lesson. Lakini the first audition ulipita.
Nilipita, nilingia hao. Nilingia hao nikachujua mtu wa tatu.
Okay. Mimi nilijua sasa shidangu ni hoja siku achiki Project Fame tu. Nilikuwa kama tu ya that. Mimi kuna watu nilikamna kuambiwa baadaye una help kwa project. Kwa project.
Mimi siku watu juu ya ni by default Nini antenna yetu plus kunaisha iko inashika Citizen. So nilikuwa zile story ati nani alishinda unasikiza alafu na blendina wasema story. Unajifanya unaelewa so.
So ushafanya TOEFL, ushafanya SAT. Ushapata hii barua ya ni Wichita.
Invitational.
Okay. So kaishia interview liendaje? Cause pale na kwa tension.
Ilikuwa tension. But then nilika mpaka zui saa saba. Nilifika huko nilikuwa nafakuwa like 8 a.m. But nilika huko interview nye likuwa nafanyika saa saba. Watu walikuwa wanakuja wananipita. Wanakuja wananipita. Wanaingia wanamaliza wanaenda. Wanaingia wanamaliza wanaenda. Na sikuwa najua nini happen. So finally nikaa ule msa likuwa naangalia kakuwa like nambona hii mtu. Finally by the time wananiita ako. But you've been here. Anyway, what do you want to go do? kumwambia papers nini nini, alafu hizo siku zile unatumia bank statement ya aunt yako
ama nini
kapata na kila kitu tuka flow ikakubalika, akaniambia okay fine, come for your visa. I think ilikuwa 2 days later or something.
Yeah, okay.
Nilitoka hapo kasi ya mini. Juu, mini, I was just going along kenye madhe anasema.
Yeah, yeah.
Sioni nikai kitu itapenya. Especially after umesikia zile mastori zote za wasawa kienda.
Yeah, zile no.
Zina gonga. I never thought itakuwa possible, but yeah, nikawai. As soon as nimewai, tukeka mchango. Watu wakaitwa, wakakuja wakanichangia fare. Na,
alafu, by the time ushai fly? Had you ever flown?
Nope.
Oh, okay.
Sijapanda ndege hata sikuwa nimeona ndege kwa airport. At that time nilikuwa fresha kabisa mbichi.
Yeah.
But once kila kitu iliingia na fiti na hiyo mchango ikakuwa for certain naenda. I said my goodbyes. Niko na dem napenda saa hiyo, yani mbaya sana. But tukalia tukachana.
Eh, at least mkafanya ile ya mwisho ile. Yabai.
Kilio cha haki.
Kilio cha haki, yeah. Okay. So, ukiwa airport, uko so mother alikupeleka airport,
eh? Yeah. Alafu ndio alikuwa ameanzisha hiyo kitu ya watu wao wengine ndani ya airport. So yani kila unapelekwa na mother, uncle, aunty, kila mtu anakufikisha huko, lakini ukiingia tu ndani hivi uko solo. And that's the time yani nika realize hey, maisha yangu ni yangu from that moment. Yani kuingia tu hivyo airport ndo kila kitu ikabadilika.
So ukaingia kwa flight sawa. So, flight ilikuwaje? Ma turbulence kwa sababu na some other travels hiyo ilikuwa tension.
Buda, that was my first time. First of all, hiyo ndio ilikuwa first time yangu kuonja whiskey. I'm 21 now.
Oh, okay.
So I'm 21 by the time napanda hiyo ndege kwenda. And nilienda na Emirates. Alafu unjua, hey, maze Emirates waga na stewardess. Baya. Yaani Arabu Waswahili wa Arabu. Msema zaidi alafu na unakuja na ulizo, what would you like? Sema okay, nisaidie tu na menu nisome. Anything to drink? What do you have? This apple juice, whiskey, champagne, nini nini. Niko naulizwa mimi na ulizwa kana za kunywa whiskey msee. I'll do whiskey.
The first time
ever. Niko nimekunywa tu Tusker before then na hiyo tu.
Niko inapitia Dubai ama?
Ilikuwa pia Dubai. Yeah. So it was last one nimevaa ma sweater, yani hata sikuwa najua mali naenda. But as soon as tumeenda hivyo tumefika Dubai. Kwanza unajua Dubai venyewe airport yao ni massive, like from one nini unachukua hizi my escalators waga flat whatever zinaitwa wango. Dubai ilikuwa fresh, haikuwa na pressure.
Hiyo layover ilikuwa how long?
Like 3 hours.
Okay. That's at least enough to move from one corner to the next.
But I didn't bother looking at Dubai. Sasa hiyo Dubai haikuwa Dubai.
Okay.
So Dubai ilikuwa fiti but
ilikuwa ile level. Kwa sababu huko every year
sikuwa na hiyo idea ya Dubai kuaga Dubai. So by the time natoka Dubai kufika Stateon ndo sasa maisha ikakuwa like first of all.
How many hours?
Like
9 hours.
Like is it? No, it's 24. Karibu 24. No, from here to Stateau ni close to 24 hours.
Yeah, but nasema from Dubai to States, it's a long flight.
Babe. Yeah, it's a long flight. It's the longer part of the journey. But
so shall land.
Kitu ya kwanza ni joto.
Tension.
Joto. Sasa Stateau kuna joto. Sama.
Okay.
Na sayo New York kwanza.
Liland na JFK.
JFK. Sasa yani joto nimevaa kwanza zile sweater pull neck. Unajua zile mpaka hapa hivi juu. Unajua umetoka hiyo ni swag. Kutoka Kenya hiyo ni swag. Kufika huko hivyo sasa yani ujui kila mtu ako tisho ama nini. Msee, niko joto nimebeba mafuta, ma Vaseline na hizi ndani ya nini whatever. Sio zote zao bebwa.
Yeah.
Wanachukua kila kitu like huwezi kuja na kitu yote in liquid form, huwezi kuja na kitu yote nini. Wakabeba karibu kila kitu nilikuwa nime toothpaste nini zote zikaenda. Alafu once nimeingia hapo hivyo kwenda kufika chuo. Chuo nimepata sako iko Memorial Weekend.
Nani alikuwa anakupick from airport?
sasa hapo ndo maisha inaendelea kubadilika. Kuna anko yangu alikuwa nafaa kunichukua, sijawahi muona mpaka leo. I've never met the guy. Yani nilikuwa nimepangiwa hapa hivi na anko yangu ule, saa brother yake amemwambia eh, utaenda upate huyu atakuchukua, utakaa na yeye, utafute work permit, alafu after 3 months utafanya hivi na hivi na hivi. None of that shit ever happened.
Cuz hii kitu I think kuna msali tuambia kwa iko nini, one of the lives alikuwa anasema it's something that some people do cuz hataki uingie. Sana atakuwa sure atakuja kungoja, but ana hope ukifika pale na usi nini,
ukikaa confused utarudishwa.
Yeah. Sio, na kama maybe alikuwa expect urudishwe
or something.
Mimi tukaje bonga na yeye mpaka leo.
Sijai mpaka. Sijui.
Oh, sawa juu. Kasi wapi mimi iko jela je? Mimi iko place fulani jo.
Sina clue. Sijai muona, sijai msikia. Mio kulandi hivi, lakini alifanya ni aliambia nini, mission church ya chuo. Kuna chasai church ya international students. Walikuwa na hiyo outreach, walikuwa naenda wanapikwa siku kutoka airport because they also need new members.
Oh, okay.
So hao ndo walikuja wakanichukua.
Ah, then that's good. Then basi maybe yake akuifanya romba.
Akufanya so at least by the time nafika chuo, nikaikona nini, nikaikona Malaysians fulani, wase fulani kutoka Malaysia, nikapoa nao for the first 3 days kujua ilikuwa memorial week.
Shavu wa sweater by time, I hope.
Bado sijatoa. Fali alafu sijatoa na sweat. Na sweat, lakini sana toa naika wapi? Unajua bado yani wewe ni fresh, bado yani umeshikilia. Plus Kenya tulikuwa tunavanga hizi vitu yani kuna jua. But hizo hiyo joto ilikuwa intense. Nikifika huko ndo nililana. Eh, mazee watu utoa. The first thing ilinigonga akili ni tuko praise and worship. Sasa praise and worship session. Alafu ule mtu ana lead praise and worship ni dem fulani kutoka Malaysia, but amevaa mabuti short. Amevaa short nafika mali hapa. Msee sijaona kitu kama hiyo maisha yangu. Yaani naangalia, yaani nafaniombe aje. Like how am I supposed to go to
church? Naomba vitu zingine.
Hey, ah, ilikuwa it was culture shock.
Yeah.
Cause to them that's the most ordinary thing ni sama.
Yeah.
So everyone is dressing down. But for me niko hey, yani watu vaa hivi. Sasa hiyo hata Kenya labda nimeona tu kwa music video ya Nonini. Nairobi ile
manzi wa Nairobi.
Manzi wa Nairobi.
Sasa hiyo unajua umeiona na 480p sio hata si clear. Sasa unaiona 8K HDR.
Yeah.
Wow. Ni clear mba.
Hata unaweza songa ni 3D.
Ni 3D pia.
So ilikuwa culture shock kubwa sana. Vitu the smallest things, kwa najua kutumia vending machine. I'd never seen a vending machine before that time. So it ilikuwa culture from the first day for like the first 3-4 months. Yani nilikuwa naenda McDonald's na bike, nilingia nikabuy bike kwa super, ndo nilikuwa nasonga nayo. So naenda drive through na bike, yani watu wananicheka, mimi nashangaa watu wanacheka nini, shida iko wapi? Kumbe hakuna mtu anaenda drive through na bike, watu wanaenda drive through na ndai. So it took a while to get used to things, but
na nini, the number one scene ya Africans of course wagani jasho, at least by time nafika hapo ushajua deodorant ni nini. Ama uliko na wakilisha tu that African smell.
Tuliwakilisha for a while. Tuliwakilisha for a while, alafu ndo ma Axe body spray tukaanza na hizo kwanza. Huko unafikiri unajua Mwafrika ukishafika huko.
Najua.
Wewe ndo hot cake. Wajungu wanapenda Waafrika wewe. Tunapendwa msi. Kabla nitoke hapa nilikuwa nimekuwa na dem, but mimi nilikuwa na pimples, watu wako wananipenda. But kufika huko, "Hi sweetheart, look at you. Hey darling." Kumbe mku anasijui.
Hiyo time hata nilikuwa na sweater. Yes.
My brown sweater, I see this sound. But it took some time, but eventually through my best shot wanaza kukuonesha hivi. Alafu another thing ukisha land majuu is una realize quickly we ni mu Afrika, we si Kenyan. Unajua?
Okay.
We si Kenyan asai, we you are African. Unakuwa lumped up na kila TZD, SA, Ghana, sijui Sierra Leone. Watu wote, nyinyi wote mnaangaliwa as like one thing. So hata nyinyi wenyewe mnaanza kuuliza na maswali, mnaanza kubond, ndio watu wanakuambia venye kumove.
Because move feel you are deodorant and inafaa kwa the first thing. Because you don't want people to smell you. Najua.
Atukutunajua.
Nasema tu like, okay. So how are these 4 years? Yuko course liko how long?
course ilikuwa 4 years.
Oh, yeah.
But it ended up being what we what most kwa Kenya au mm. Afrika wa Kenya majuu.
Mm.
Unafosa mimi akane utaweza soma 16 years.
Yeah, yeah.
Kumaliza hiyo degree moja.
Mm.
Juu msee unaingia first of all una realize eh hey, lazima niishi. I have to eat.
Mm.
So that means I need a job.
Mm. Okay.
Then unaangalia na bado wewe ndo unajilipia fee, bado unajilipia kila kitu. Na wanakuambia anga wewe uwezi fanya job nje ya chuo. You can only work on campus.
Oh, okay.
On school grounds.
Mm.
But on school grounds you are your wages are limited to $6 an hour at the time mimi kiwa huko $6 an hour
less than minimum wage basically
yeah. And you're working you are capped off at 20 hours a week we calculate 20 hours a week for 2 weeks
you need $120
$120 ni nini 240 times 2 si ndio that's before tax once wakishato wa tax wakishato wa nini kila kitu rent yangu ya chuo ilikuwa $200 ya room yangu
yeah.
By the time wameshatoa tax yao na kila kitu niko na like 180 180 bucks. Hiyo siwezi lipa nini na
rent pia.
Siwezi lipa rent na minus 20. Siwezi lipa fee na siwezi lipa chuo nayo. So quickly you discover lazima nichape job nje ya chuo.
Yeah.
And that's where everything begins to fall apart for Africans.
Mm.
Cuz hauna hiyo time ya kupitia process ya okay let me apply for hizi makadi manini nini. Mm. That process takes years.
Yeah, yeah.
Na una need kukula leo.
Mm-hmm.
So kuna organa systems, kuna organa vitu watu do watu sema gani kuosha karatasi at least at that time skuzi yeah. Vitu zimebadilika.
Yeah.
Unaenda unaoshewa pepa yako na unaweza kupiga job nje.
Mm.
Unaweza kupiga job nje sasa unaweza kupiga madabu na shika job zingine kama 2 3 ndio uweze kulipa fee na ujilipie kuishi.
Mm.
And then culture stay too like wherever you are you can't beat your environment.
Mm-hmm.
So you'll always end up like adapting to whatever environment iko. Mm. Na US iko na a very consuming culture, like a very consumerist culture.
Yeah.
So unapata hata atakao ulikuwa umesema ndatoka hapa niende nikaekaa soja yani niende nijieke yani star spend do yote extra stafanya nini the environment itself forces you so hizo harakati like unaenda hapo una need vitu you never thought you'd need but now it becomes a need for you like an absolute need so hiyo kukaa stay to kukaa hivi nikahama madoms nikachukua na roommate tukachukua keja kile maisha sasa una apply mapepa.
That's illegal, huh?
Is that legal? No, it's not legal. It's not legal. It's not legal in terms of the way you get the job.
Yeah.
But okay. The way you do the job, the taxes you pay, everything, all that is above board.
Okay.
The only thing is wezi ukiingia kama international student especially kama umeingia na F1 visa. Wezi nini? Wezi inakuwa na stamp flani kwa social security card yako that you're not permitted to work. Without nini permission kutoka sasa nini gava.
Okay.
Sasa hiyo ndo kuosha kadi. Kuosha kadi ni unapewa hiyo kadi wa mtu anaenda na kufotokopia ingine bila hiyo stamp.
So usha move out. You may move out in the first year?
From the school dorm? December. Neza sema December. Sini lingia nilingia kwevo around May.
Yeah,
okay. So by December hapo hivyo ndo tuliko na chukua room na roommate.
Alafu job uliko na do?
Eh, hey, job gani sikufanya? That's a better question. At first ujo watu wengi kuna kazi na majobs za home health nini home health care. Unalinda either adults with disabilities ama wasewazae unajua lazima jisaidia. So first unaingia mawera unapigiza wera but hizo wera pia zilipi fiji.
Yeah.
So unatoka hapo unaenda una get either license yako ya CNA, CMA, sale una chop kwa NAS. And that's another thing wa Kenya wote walikuwa nasoma kwa NAS.
Yeah.
Like everyone walikuwa nasoma. Mimi sikuwa mimi nilikuwa nimeanduka na integrated marketing.
Mm.
Na nilikuwa nishambia mother mimi hakuna njia na kuwa NAS. Mimi hiyo sijai dream maisha yangu. I've never thought of myself as a NAS.
A special
isi yangu
na vomit pia.
Yeah. If you have to cuz mimi niko na gatu damu tu hivi. Like I feel some type of way. So I'd never make a
conscious decision ati naenda kufanya So hizo tukapigizwa mawera nikashika license yangu ya CNA nikachapa and let me tell you kufanya CNA manze you have to be
CNA?
You have to be
start for
certified nurses aid.
Yeah.
Certified nursing aid.
So you actually did it?
Yeah, I did it.
Oh, me no job.
But not nursing. Not nursing. Nursing
oh, okay.
aid.
Okay, okay.
The
okay.
certificate itself, it takes you a month. Like when I saw me a month when I shika and then you automatically begin working.
Okay.
Lafi zo majobo zilikuwa in demand. Juu wazungu wataka kufanya hizo job. Na hizo job ni zile ni serious, bro. Yeah, like una hizo matapiko nini
tunasikia unapanguza wazungu matako yeah.
Nilipanguza wazungu matako nilipanguza wengi na, sana
niambie how many dollars per hour?
That was like 12
oh shit
something like that 12 yeah, 13
12
something
oh shit 12
yeah. 12 something like 12 dollars an hour
yeah.
Eh na ilikuwa job ngumu
sina try imagine ah. Kupanguza mtu it's different raya iko na a very good digestive system first of all ile smell inakuja pale si mchezo
alafu sasa imagine mzae so what I
move kumuinua
ni saa zingine ni kuhara saa zingine ni like saa zingine ni mixture of all kinds of so it was a rough job to be honest it wasn't for me so nikaka hapo almost like after like a year nikasema kamba mbaya mimi naenda kutafuta job nyingine but wakenya walikuwa wamekuzoesha nika ukienda kutafuta job yote nyingine nika utabambwa rahisi unaona so mimi nikasema kamba mbaya mimi naenda
so zile za ian za after you look like I can't deal with this shit anymore.
The done with shit.
Yes.
By the hey, nilikapitia. Basa nikaenda nikaingia kwanza kwa car sales representative wa window cleaning company flani. Nikapiga hiyo era kiasi, then nikatoka hapo nikaenda kwa su process maunga.
Hii time chuo?
Niko chuo bado.
Yeah, okay.
Niko chuo.
Yeah, na una pass exams.
Uwezi toka chuo, ukitoka chuo uko out of status. Ukiwa out of status, wanakubeba mbio sana wakurudisha.
Oh, okay.
So, niko chuo. Na, the first time, after summer, sasa nikiwa Wichita ndo nilianguka. Nika repeat hizo classes zote. But from there on, nili maintain grades.
Oh, okay.
Status ni ngumu. Okay. Masomo is the easiest thing.
Yeah, yeah.
Kila kitu ingine ni ngumu.
Mm.
But kuchapa chapa hiyo job nikatoka hapo nikaenda hiyo place ya unga ndo nilijua mazee Mexicans yeah say mazee atu hawezi hata wa Afrika tu hawezi
unga ni unga gani sasa specifically
nini hii not maize ni
baking
wheat wheat ndo nini sasa processing yake
sasa mko mnafanya job gani sinewe ni mzigo.
Hey, buda mzigo. No, nakwambia nilikuwa nilipiga heshima nyingine nzito sana Mexicans. Ah, say manze joke kutoka asubuhi mpaka nini. Unaweza imagine niko huko kwa wheelbarrow, uko na wheelbarrow hapo hivyo. Alafu uko na hapo hivyo kale kanini kako. Unakajaza, yani unajaza wimbi. Alafu sasa hiyo wimbi upeleke umwage ndani ya mashini. Alafu hiyo ni section moja. Kesho unaweza kuwa section nyingine. The place iko na I don't know how to convert. Ilikuwa like almost 105 degrees
yeah
whatever convert that to Fahrenheit
yani
ilikuwa joto ulikuwa unatembea kama umefunga bandana wet
37 degrees kichwa. ni 98 degrees Fahrenheit
tuongeza hiyo
like 40 something ilikuwa 40
ilikuwa mbaya ilikuwa nilika huko one month nikajitoa nikaenda kutafuta job nyingine so mimi nilibounce around my jobs mingi nikafanya mpaka catering for a while so I did many nilichapa majob mimi nilifanya kwa resto place ya Chick-fil-A for a while mimi hakuna jobs kudunga nilikuwa naruka kaka kitu inanibook sababu I think at the end of the day mimi nilikuwa najua muziki ndo yangu so whatever I did to make money would never satisfy me alafu nilikuwa natembea na earphones kila saa and kuna job nilivutwa juu ya kushinda na earphones kila saa
damn okay
imagine
okay so hii kampuni za kumaliza graduate
now that's another thing kampuni nilikuwa nimebakisha I think ilikuwa like 18 credits. Nilikuwa nimebakisha like 18 credits nimalize. Nilikuwa nimeenda transfer. Ukiingia state university, haukai state university mpaka umalize. Unaenda unachukua ma prerequisites zako kwa community college because it's cheaper. Unaona? You can transfer those credits to back to the main campus. So nilika Wichita mpaka hiyo deck nikatoka nikihama nini kampu kwenda kuishi nje nikahama chuo pia nikaenda nilikotoa Butler Community College. So huko nikaenda nikachapa ma prerequisites zangu nikafanya zote zikaisha. So all I had to do now is go back to Wichita, Wichita State University, nimalize nini yangu degree yangu. Basi hiyo ndo nikaanza mambo na manoma na immigration. Na sasa hapo ndo mali maisha yangu, the second half of my life began. Literally, kwa sababu it all came from one very stupid mistake. A very stupid mistake. Boy wangu aliniambia alikuwa ameenda hiyo interview ya alikuwa ameenda interview ya mapepa. Akanisikiza akaniambia, unajua nini bro, aulizangi maswali ngumu, awanaga ishu nini, wanakuzanga mavitu za ujinga, wewe bibi yako mnalalanga side gani, where is your toothbrush, where is your stupid questions. So me kaniambia you don't need a lawyer. Na sasa nilikuwa nimesota. So nikile nikajiambia, if I don't need a lawyer then wacha niende. It's not like kuna kitu fake hapa, if everything is real. Mse nikana nikapata sasa ule mbaya. Nikapata ule msali alikuwa jitaga Sheffield. Hiyo jina sijaisahau. Akaniuliza swali, ufai kujibu vibaya, ufai kujibu uongo, ufai kujibu any, unafaa uache lawyer ajibu hiyo swali. You should never answer that question yourself. But me sina lawyer.
Yeah.
Akaniuliza tu fiti sana, sasa hii kadi ulitoa wapi? Ile kadi imeoshwa. Juu saa hakuna kila kitu hapo, hakuna all the evidence, hakuna mapepa zako zote ziko hapo mbele. Kwambie hii kadi ulitoa wapi? Mi sina jibu mzee. Sina jibu ya hiyo, juu utasema nini? Uwezi sema nilioshewa na ABCD alafu mzee aende tena abambwe pia yeye. So I was caught in a rock and a hard place. The only thing you can say is I don't recall. Ushasema hivyo, ashaona, ashamaka hapo, ushadanganya. Hivyo hivyo. Jamaa akaniambia, as of right now, mimi siwezi kupatia karatasi yako, pending investigations, ni nini, ni nini, sawa, sawa. So kesi iko kwa koti sasa. Kesi iko kwa koti. Nikaenda nikashika lawyer, Lawyer mwenyewe anakuambia, hii kesi huwezi shinda. The only way you can win this thing is winning by losing, which means, Enda postpone. Mpaka ile siku, maybe a government change. Kwa sababu, at that time Obama alikuwa ameingia ndani. And people were hopeful that migration inaweza angaliwa, nini nini. So maybe if they change that, you can benefit from that, nini 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 nini. But by that time, I was so worn out. Nilikuwa hii process ilikuwa imeni drag vibaya.
This is which year kwanza?
This is 2013 ish hivi. 2013 2014 hapo. Ilikuwa and sayo ndo pia nimeingia muziki sasa, now I'm really chasing music cuz also I also see like I have a limited time. So nafukuza muziki but I'm also dealing with this, na bado kuna job, ile job nachukia pale, niko na familia. So
familia?
By that I have a wife and a kid at this time.
States. Now wako legal ama illegal?
No, legal. Ni mani demo kwevo, like as of right now, ako kwevo na mtoyo wangu. Unaona, tuliachana. She's American.
Si ndugu mtumia kama visa, iko kwa rais hivyo.
Hakuna urais. Sasa ndo nakwambia, si hizo makaratasi umeapply na yeye. But sasa it's not ile hiyo mambo ya marriage, kuna paper different, kuna ya marriage na kuna paper ya green card. So kuna ile ushambiwa, okay, hii sekta yenu nyinyi mko sawa, kila kitu iko sawa, hatuna issue na nyinyi, lakini story ya job hii ndio inakuletea noma. Unaona, so unaendelea ukipigana but haiendi mahali. And you're spending so much money on a lawyer. Ilifika mahali kakuwa like mimi hata sioni nikae kitu ina make sense anymore. And by that time nimesha separate na bibi. Honestly it was me, it was my fault. Mimi nilijitoa.
Bibi alikuwa mlami ama alikuwa
African American.
Oh, okay.
So mimi nilikuwa nataka maisha ya muziki. Nilikuwa nataka maisha ya muziki sana above and beyond. kutaka kuwa like a responsible father, I guess.
Mm. Black American and Asian were like, I moved away from mixtapes to this.
Alikuwa anafikiria atawa nini mnugu fulani, lakini sasa amepata Mwafrika ule anafaa kuwa strong.
Yeah, like, okay.
No, I needed a different life. Mm. And honestly, tulielewana, we are friends mpaka leo.
Oh, okay.
Sababu, like, we both understood tunataka something completely different
in life. Yeah.
Mm.
So okay. Mm. So in 2013, but yeah. Ulirudi Kenya 2015. So ndio rudi, what happened? Like
sasa sasa by 2015, by 2015 things are still zinaendelea mbaya, like they are not getting better.
Niko which state?
Niko bado Kansas.
Yeah,
niko Wichita.
Okay. Mm.
So 2015 nikakwambia kuna job nilichujwa juu ya kusikinini my earphones. So
yeah,
nimechujwa job. Alafu ni ile saa sijui mbele nyuma.
Mm.
Literally like nimechujwa job leo, I think like 2 days later nikakam nikabebwa nikapelekwa like holding cell kwanza. That was now the most traumatic experience of my life. Musema, I have lived my worst fear and I'm still here. Yani hakuna kitu inaweza niogopesha sasa hii. Juu hiyo ujo ile ile uoga ukiwa majuu na ugopa, yani unaweza rudi ujajenga, ujafanya, ujarudi na degree,
ujarudi na nini.
So I was so nilikuwa down, nilikuwa depressed ile hakuna. Basa nikabebwa.
Walikupata wapi? Ndio ulikuwa na do?
Ah, mtaani, walinikamia tu mkijani. Nisikia tu knock kang. Fungua hivi. Ah, usuri mtu yule alikuwa amelala saa hiyo, sawa kujua hata aku notice kenye ina happen. But once kitoa mama jamaa wa ice, wana kama bouncer wa clean bookla. Ndio anakuambia sasa, so are you Steven nani? Yes.
Yeah.
Okay, you need to come with us. Pele kwa mbaka holding cell. Kaka huko, alafu the whole time lawyer na wenyewe ananiambia, this is small, you'll be done by the end of the day. This is nothing.
And again then a few earlier.
Sasa hiyo ujui msi. But nikaenda nikakaa
57.
Then nikaenda sasa detention. Detention sasa ndo ilikuwa sasa jela. Hakuna difference. The difference ni jina. Like a detention center, which is just jail.
But sir, detention center, I'm thinking it's foreigners, so it's less violent than an average American place.
Okay. Hakuna. Yeah. Bro, detention, okay, mali mimi nilikuwa, tulikuwa, we had some violent offenders, watu walikuwa napigana, ulikuwa na ma Mexicans, ma wasa wa ghetto, yani wale unaonaga kwa music video, wale waga, what up, nigga? Watu wanapigana kitu ndogo, like vitu zingine ndogo. Kulikuwa tu na Mkenya mmoja alinibamba towards the end. Mkenya fulani aliletwangu, alikuwa msi ni mskini but si mskini like hivi, alafu mrefu, ma glasses, alafu alikuwa msi mkisi fulani tu, alikuwa tu na temper nyingine. Kulikuwa na msi tulikuwa tunaogopa kwa hiyo jela yote, yani alikuwa anaogopa, alikuwa msi mwingine mbigi hivi. Kono Mkenya anaingia akaona nikaa naweza hata sikumbuki jina umse. Akaona nikaa naweza mbuli. Umse akamwambia, unafikiria si ni yellow hapa? We are not yellow, we are not afraid. Na akasimamia ufala, although hakupigana ilikuwa iende huko.
Umse aliogopa, alishindwa, who is this standing up to me?
Maybe hata walipigana after nilitoka, juu nilitoka after like 2 days after hiyo confrontation. But ilikuwa rough. Nilikaa huko karibu 2 months. 2 months before sasa utoke huku je sasa nirudi Kenya sasa.
Lakini hakuna raia alitry kuku wife. Like yeah, let's get married.
Atufala.
Zini states leo. Miko na sio nini. Zisi sema tuliwaifiwa.
Prison labda wana vitu kaizo zofanyika, but jail in it's too monitored.
Cuz it's also too sad that I'm say si American anaenda na embrace that American culture. Because musema kwa America kuna vitu more positive sana. The worst of American, your jail culture, your violence, your for nothing. They like mkikosana mtu kidogo ni vita.
Lazima ujioneshe, lazima usema ujioneshe wewe ndo mwanaume.
So in 2 months nini na happen? Like what's your average day like this
at first? The first week nilikuwa najiambia anyway ni kesho, ndatoka kesho. then hiyo kesho unakosa kutoka, unasema okay lazima ni kesho basi.
By kutoka unamaanisha utoke urudi states?
Ni back states, ni rudi home. So yani the first week inapita, yani ukijiambia tu yani anajua ni kesho. Then the second week unaanza kujiuliza nakanikana naweza kaa hapa hivi maze. But by the third week now sasa unaanza soma vitabu. Una watch telly. Sasa unaanza sasa ku acclimate kwa environment iko sasa. Kujui ndio iko. Unaanza kujua watu, unaanza kubonga na watu, unaanza kupiga tizi na wala usipiga tizi. So by the third week yani nilikuwa nishaanza sasa whatever happens will happen. Alafu sayono nilikuwa I always go by the nini, these two shall pass. Whatever, no matter how, what kind of pain I'm going through, whatever I'm going through, itaisha tu. Moja itaisha, lazima itaisha.
Yeah.
So, you know, mantra inacheza kwa akili yangu, these two shall pass, these two shall pass. One day itaisha, itakuwa sawa. Ivo, mpaka around eight and a half weeks or so. Zikapita hivi ndio sasa unakuja unaitwa. And by that time ndo unakuja kudiscover mazee una mabeshte. Not a single Kenyan, not a single friend of mine alikuja kunivisit or
aliniambia barua. Haogopi mimi papa zao ziko straight za kuja
maybe.
Yani aje jo iko nini oi shit kwa ndege na hii yani amekula moto na mimi
yani urafiki gali hiva
so I think to some level they understand why people stay away like zapata maybe mtu kona papers but we are so paranoid that unafikiria what if I skipped a step okay so hakuna mtu alikam kucheki but his wife na mtu hii
sasa ndo alikuwa anakuja kutembelea like I think at least twice at least two times the most pain ilikuwa na feel ni amtoi
boy
and at that time he was like 2 right now is 11 he just turned 11 turned 11 in November so yani unajua ile uchungu mtoi wako amekuja kutembelea kuna glass hapo mbele. Ya nataka kujisaidi wewe huko. First of all amejam na wewe. Amejam na hizi ya kuona sijui ya kangapi. Like amejam yani. So first anakuja anakulenga. Madhe akijaribu kumleta hapo kwa ino analia hataki. Then finally ana give in ako kisawa chacha nimzae. But sasa ndio ana find out kumbe hata siwezi pita hapa. It was so heartbreaking. Kuna zile vitu mtu ushajua kuna zile vitu mtu ufinya chini kama wanaume. Unaficha chini yani unafinya. Vitu zingine you don't even want to think about them kwa sababu yani emotion unaelewa?
Yeah, I understand.
So vitu zingine zo anga ngumu. So ukishapitanga ukisha manage kudeal nayo after a while ndio nakwambia 2015 ilikuwa hard. 2015 ilikuwa ngumu kufikiria reason alafu funny enough ndio sasa nimerudi Kenya. First of all nimerudi Kenya bila anything, nimerudi hivyo.
Acha tu ni hizo zone national yake kurudisha kwa hii place. 8 and a half weeks imeisha. When do they tell you that all your nini have been nene the final decision you are being taken back
kuna to Kenya. nothing the court case is continuing but aiko imeisha but as long as nini wasemanga you need procedure of removal ama ni kitu kama hiyo order of removal as long as you imesha go through kesi ino atakama utamalizia Cuba kamalize huko nini once order of removal imesha go through it's just a matter of ICE kuangalia kama resources zao ziko area kama wako na ndege wako na nini ni watu wangapi wanataka kuzindikisha and then unangolewa
so unaingizwa Kenya Airways your time ilikuwa flight gani
but hata siwezi kumbuka siko sure
ilikuwa ni connect
ilikuwa connect.
How do they make sure that
sasa first of all kuna places mbili una connect kabla utoke stato kae tu tulikuwa na connect you can San Antonio siko but we were connecting somewhere alafu tena we had to spend a night there tena so nile unatoka unafungua mapingu zako ni nini
kwa sababu vile ugazile madharau sini
Hacha nikwambie, hacha nikwambie day 1 sasa ile day 1 ya kubamba ndo nilikuja kujua mazee kitu iko agi movie. Fungua hapa hivi alafu iko na chain na funga miguu pia. Unasonga ka step kamoja kamoja hivi, kamoja kamoja hivi.
Unakaa kimadara fulani. Yaani kuspia madara na do you are the same.
The same.
Alafu unafikiria yani my worst mistake kenye mnanifunga hapa hivi ni kwa sababu I wanted to provide for myself. CJB ya mtu. Nimelipa tax zangu zote. Hakuna kitu sifanyi kama every other
person
legal citizen. But anyway, that was that.
Okay. Na so ukifikishwa kwa ndege, wanakupeleka at least hiyo time wamekutoa chai.
Sasa wanakuingiza ndege, wanakuingiza mpaka kwa kicha yako. After chai yako, wanangoja ndege take off. Then mali una land, una collectiwa na wengine.
But sasa ukiingia ndege at least watu wengine waone uko naingia na chain. Washakutoa chain.
Washakutoa. Washakutoa
mtu na wewe. Kuna ki US Marshal na wewe.
Mpaka ukae chini. Ukishakaa chini hao wanashuka. But wakishuka set wanashuka wanaenda.
Wanaenda
wanangojea mpaka plane take off. Ndio, alafu na ukiland kuna wengine wanakungojea. So after umemaliza hizo ma detention, sasa ile siku unatoka flight ya kutoka hapa na kuja Africa. After that they don't care. Wewe ukiland Ethiopia waamue kuhepa wewe hapa hiyo si shida yetu.
So flight yako ililand wapi? After San Antonio.
I think do Ethiopia tulienda tukaland. Sio kama ilikuwa direct, sisi ilikuwa such a rough time.
Yeah, najua.
Like akili yangu hata ikuwa hapo. So tukaland, I think nakumbuka tukiland Ethiopia and then tuka connect kutoka hapo. Sasa ndo I think hapo ndo tulichukua Kenya yawe sasa. Ndio tukakuja mpaka JKIA.
Alafu na iza guess how rough it is ile umetoka Majura yako. Budo umetoka umetuletea nini jo budo?
Acha. Kwanza number 1 hata hakuna mtu amesikizwa. Hakuna mtu amesikizwa unakuja. Wakikuweka kwa ndege apigia security. Hawataki uambie mtu yote unaenda. Ndio in case mtu ana plan kuja kukurescue. Asikuje.
Na hakuna dope pia.
Hakuna do. Hakuna nothing. Yaani Kenya ulikuwa nayo kifungwa ndio uko nayo peke yake. Mimi nilikuwa na Walenje, Tenje na ndani ya Walenje kulikuwa na $60. Alafu na Tenje peke yake.
Basa at least ndio alilipia tikiti.
Ah, tikiti ni yao.
Ya wako tu yeye.
At least angalau acha washikilie fare. Acha walipie fare.
Okay. So ushaland Nairobi, where do you go?
Nairobi, okay, before Nairobi, at least now, ukipandishwa ndege ya mwisho, they allow you one phone call from their phone, not yours. Upigie sasa mtu uambie, mtu Kenya uambie unakuja. So mimi nikapigia baby mama, nikamwambia niaje. So mimi nimeenda. Pigia madhe, sikize niko njiani. So ndo akina madhe wakapigiwa simu wakaambiwa nakam. By the time na land airport, madhe, aunti yangu, makuzo wawili, mabro wangu kwa wanne,
nilipokewa fiti. You like it's been emotional because you also feel like crying because
of course.
It's like you failed them to some level. Not you're like,
But it's all in the way pia wao wanakupokea.
Wanaelewa.
Juu nakumbuka madhe alikuwa analia, but sasa hiyo pia ujio pia ukiona madhe yako analia pia unataka kuwa ule mwanaume kumconsole. So sasa hiyo sikusikia ile pain, sikusikia kulia sasa hiyo as much as the following days na hizo ndo zilikuwa rough. Na madhe kusema ukweli na aunti yangu walinipokea fiti juu walijua number 1 nimetoka place iko different sana in terms of so sikukuja kani nimeenda kupoa kwa kijama the nilikuja kani nimepelekwa directly nikaenda kushikaren. Sasa Karen kwa aunti yangu hapo hivyo na kuzo wangu mwingine yeye alikuwa Russia but yeye alikuwa ashamaliza chuo not Russia Ukraine. Alikuwa amemaliza chuo amerudi. So nikaenda nikapoa naye tuko na hiyo rapo ya tumekuwa in foreign countries nini. So walinipea soft landing fiti sana.
Okay.
Nikapoa kare na alafu sasa nilikuwa na dosa hiyo. Sasa hiyo doni nilikuwa nimeshika do ndio at least nitoe akili yangu niende village market niende nini.
Wao ndio walikuwa nakujenga wenyewe.
Walikuwa nijenga. So but hiyo kurudi 2015 ilikuwa completely shut off. Like sikuwa I don't know nasema nilikuwa na float. Nilikuwa tu na float, nilikuwa na exist. Sikuwa
okay, damn.
Imagine Buddha. Ulikuwa unajua unakuja kupewa hiyo riba yote.
Check it out. And then
kuna party menipeleka pia, you know.
Yeah, to it. And how do you get yourself off that mental space? mpaka sasa uanze kudu ngoma
now
kusajua kutakuwa na ile yes you've gone through bullshit sindio and then kuna so and you are sad rightfully so and then you go through the phase ya self pity so how do you get yourself off because this self pity ni worse kushinda kila kitu
honestly hakuna kitu sikufanya hakuna kitu sikufanya I indulged in everything hakuna nilikuwa alcoholic kiasi at that time nilikunywa vuta I was a chain smoker cigarettes like nilikuwa navuta sana sana there's nothing I didn't do I sex whatever like whatever I could get my head to escape
ngono simba lakini tuendelee
2015 ilikuwa rough but 2016 now ndo nilika now you have to start thinking now what's my life going to be now
yeah
alafu pia unajua kuna wazazi hapo hivyo wana insist sasa unaona huku mada chuo hivi lazima sasa tufikirie utamaliza shule
aje yeah.
So 2016 nikaingia chuo, nikaingia hapo KSMS. At the same time
KSMS ni Kenya School of Monetary Studies. Ilifungwa.
Ilifungwa?
Yeah, ilifungwa.
Walifunga lini?
Lack of funds.
Yeah, majuzi.
Ayo degree yangu bado mazejo inawaka. Ayo kwa sisemi.
Imetingwa majuzi.
Ayo walai, sikuwa. Na venye ilikuwa fiti. Ilikuwa poa, ilikuwa fiti sana. Ilikuwa, sijaenda kampo yote, like Kenya ingine nikaona iko hivyo. Ilikuwa bie.
Kwani hiyo place mtu waki nini, you get a degree?
Okay. Kuna walikuwa na degrees, diplomas.
Oh, so ulikuwa una study nini specifically?
Banking.
Okay.
Kenya nika do banking. Hata sijui nilikuwa nafikiria nini. Yeah. No, it was Islamic banking at that.
Okay.
But ilikuwa new field.
Hapo ndio litoa ndevu.
Hapo ndo ndo ndo. Si joke, unajua una joke lakini si joke. Hapo ndo ilianza kabisa. Nilianza kuweka ndevu nikiwa KSMS.
Okay.
Na ikashika mpaka leo.
Yeah.